Mabeding. Are gift the hate finder.
Wasabi comedy na mapedi. California citrus joy daily. Kenraza tutolewa videli. Na ukizoza joni mabeding. Mabeding tereo mabeding. Mabeding tereo mabeding. Mabeding tereo mabeding. Koi gen tumekam na maslina mabeding. Mabeding tereo mabeding. Mabeding tereo mabeding. Mabeding tereo mabeding. Koi gen tumekam na maslina mabeding. Mabeding utakula mabeding na kila dore mbetezi chake. Tutakubis mjibin na kimbenga na matamba tabutifi na mbogi juni. Tutambui marafiki piga seti na kanjing na kakoro kakonjing. Lazima mtati iform ni awarasta. Si mabani. Yo, si mabani.
Kani jaba minachana na mamorio. Kani shash miushi na madist. Kan kusiri na sire na maprizu. Kan kukopa na kopa nikistaga. Lakini kuteka na teka mansolo. Mini delight tena manjuti. Jina yangu neza chana hadi jaba. Mistari yangu neza washa hadi kile. Kani fala basi kam ni kuchape. Kani lezi basi kam ni kurene. Mbugi jiando mbugi ya wadili. Kuja miba kuna venyo tabakisho. Mbugi jiando mbugi ya wanati. Kam slowly tukupeleke na rada.
Mabeding tereo mabeding.
Mabeding.
Mabeding tereo mabeding.
Mabeding.
Mabeding tereo mabeding.
Mabeding.
Koi king tumekam na masli.
Na masli.
Mabeding tereo mabeding.
Mabeding.
Mabeding tereo mabeding.
Mabeding.
Mabeding tereo mabeding.
Mabeding.
Koi king tumekam na masli.
Na masli.
I say chairman I got a you. Dedication is the same to the good to you. Nobody can stop passing. Me nobody can play with the wrist. Big up and kill it, don't cut in your lady. After this, tutakuwa best. Tutakuwa safe, tukikata keki. Kuna mbuga dogo janja tukiran. Long worry, tutakuwa tukirash. Natabash, utajua ni a beki. Nani must do risk, kuwa hash. Crazy when the gangster, mini mini blaster. Kwanza kiranja, nani mirada. Nikikata, nikitana, sina haraka. Kwa hii life inabudu kuwa humble. Akina uko gun fanya mambo. Kumuwezi tutakanda hizo rende.
Niko zabe minapuliza mamoshi. Na waresh kwenye bashu wa mejipa. Zinijia mbogi ya kumbokta. Kila chumsiwa tunakonga. Tunapenda kusere na mapedi. Kawe mrazi utatolewa videli. Ni mavidim, form na masling. Ni mavidim, form na masling.
The hit finder, hit finder, hit finder.